More music at spacegospel.com.
Umetukuka leo, oh Yahwe, kesho na milele. Nasema oh Yahwe, umetukuka leo, oh Yahwe, kesho na milele. Kutoka sao pande za Jericho, ulinipendea uko uko, nikitazama sipati picha vile umenitendea. Viraka vyangu umefunika, kikombe changu kinafurika, na hadi hapa umenifikisha, niwe umenitendea. Oh Yahwe, umetukuka leo, oh Yahwe, kesho na milele. Nasema oh Yahwe, umetukuka leo, oh Yahwe, kesho na milele. Imani yangu ikivunjika, amani yako imenifunika, neema yako imenizunguka, kweli umenitendea. Pahali pote nitasikika, jina lako lipewe sifa, milango zote zitafunguka, niwe umenitendea. Oh Yahwe, umetukuka leo, umetukuka leo, oh Yahwe, kesho na milele. Baba pokea sifa,
sifa, sifa, sifa, yeah, 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 yeah. Sifa, sifa, na na na.
Bwana umenipa favor,
favor.
Mungu nakwambia, yani kwa sababu wewe umeweza God, na kwa sababu vile umeweza God, manze tunaweza God, tunatoboa. Siamini kule nimefika sahihi, siamini yale umenipitisha, yani umenishembeleza, umenibeba Mungu. Yani nikupe nini Bwana? Mungu pokea sifa na utukufu, Bwana Yesu, asante.
More music at spacegospel.com.